Lero ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna nomusana nogwasa byonna byendaba nebyekwesewala kasita ndi nawe asinga era lumu ndibizula byenakwatako lero biseko mukono gwo ondagenge kuwo onjasize etala Katonda tambula nange mpanguzako lero nange Katonda tandika nange nongoseza ndage kisa amanyi g'omukwano gwo gamalemu obunafu mpereza n'omuguwa nninyisa amadaala ekiro enkuba yasuze efukirira emiti n'ebimuli ekyokulya tukisuubira wano amayanja emiga webale kungabirira Katonda tambula nange mpanguzako lero nange Katonda tandika nange nongoseza ndagekisa yonkolera bisima byonna ebyamagero kwomanyi n'ekipimo ekirungi ekimala nkusobya buli lukedde ne sikwemenyera gwe nga tebambyoyagala nze nnema okukwerabira kulwanyisa amazima kinzizize mabega tukuliza olulimi lwange naalize emikono gyange Katonda tambula nange mpanguzako lero nange Katonda seza ndagekisa